Big man Kwaomini.
Minamba Sela Media. Yeah.
Big man Kwaomi ni jitu, niki reminisce kwao na jisifu. Wako cut from cloth iko see-through. Nona weakness yao wanga wivu. Sona burn bridge yao na chajivu. Back to back hits, melodies, raps. Number one on your list, no apologies, facts. I'm back on my shit, niki take break. Unaona vile game ina ni miss. Nani aneza bragi design bila kuexaggerate. Sautu ni rhymes, najua hawa relate. Hakuna ule ana keep up na ipes. Just keep in mind hakunanga debate. Ya bidi na time ni na dedicate. Slim lakini my account heavyweight. Ukini meet na kanga na levitate. Medicate alafu na meditate. Mi bado wana ni rank. Hewa safi mali najificha. Usisa how mitani za kipunk. Unataka jeba na yoni peti cash. Usione rapa ijazi bank. Price ya C-class kwa M-Pesa. Na sabufa ndani ya trunk. Wanini time ikifika wale usema wanajiweza wezangi tokea. Wamini vile unapitwa ni kaume simama. Uzea uwezangi ngojea. Natoka mahali mali upotea. Heshima lazima usiwaiji kosea. Amini sikuwa na lala nilikuwa na lima. Ndo mana uwezangi compare. Ni mlango gani wa kitinga ukoshua siyezi fungua. Na jina sukamu ni dea. Aunge nisikiza kama singe ifanya vile nilisema susha jionea. Kaniko kuna marashi kwa air. Hii loud inatupa sana nikana. Tangaza imati wapi na ichomea. Juni maksudi sitaji tetea. Shoot for maziwa ni kade la mea. Obichwa riseme ulikuwa milionea. Ovichwa kicheki ni kazi naongea. Kichwa ni heavy ju crown iko there. Siku na break mina ingia kuprepare. Hii kitu utaiteka kuna mtu kupea. Na kuna lift ni stairs. Big man kwa mini jitu. Money talks na anisanifu. Nojue nani mabola. Ishi no people. Unatembea kila mali na kisu. Ombo sikutane na pisto. Nojue nani wakora. Ishi no people. Big man kwa mini jitu.
Wame switch plans out, you need bitch moves. Kona hitman tako na pistol. Keep your distance, pal, we gon' get you. Tunapiga bishang town na mamchinku. Uki dis mau mau ni mavitus. Na kudunga skinny tan brown kama missus. Told you big man kwa mini jitu. Mama told me keep that crown cause it fits you. I only perform when I want to. Sean Kiri has your contract, your corporate. Facts. This niggas wanna ride on your dick for some cloud. Do I watch and I can't say a prostate. Negative talks in it, your main bitch. Your molo badon do I cook a portrait. IQ high na philosophy of BC. Sarakasi do my Socrates. Been through a lot in my life. Feta kini tem ya mate ni fine. Nani discuss. Nani alisema kutafti wa dream kate ni crime.
Yeah.
Nani blame nikiringa na mnantumia wasani ratchet ni sign.
Kwenda.
Ain't no such thing as halfway dope. Shin tell me ni perfect design. Squeezy kiona ni meshiba ni afya. Kwa mafta ni kana lipo na rashia. Scratch finish tu ni mindo na crashia. Chanuka bros kwa kapita selasia. Been an arcade since defeat us. Lullaby song moms played me ether. First nickname man's call me the reaper. Shin wagwan better pass me the reaper. Slice a nigga up like pizza. Tell me, if you know a rapper who can keep up. Keep it a buck, no, let's keep it a meter. Phone Nicky ring, only pick up Nikita. Kanaka sitaki, sitaki. Sindo kukipiga kaki na tafis. Looks chalika ni safi, yo si safi. Long as niko na kitu attractive kwa backing. The streets love the heat, so they copping it. I feel like a beast in an orphanage. Aiming is heating your esophagus. Fuck what you think, I'm Clark Kent in Metropolis. How you gon' settle for average? The code has been cracked, I unraveled it. Crafted this gift to perfection, the art. Got your niggas doing the Kaepernick.
I was OG before the IG. Willing in your IG before the OG. Say IG, nikai kus ID. Una hide ID, uki post emojis. Now the bets are off. Una jipata matani juu hawombi mungu. Neza kwa mjinga according to you. But tunajua nyani ayoni.
Big man kwa mini jitu. Money talks na anisanifu. Nojue
nani mabola.
Ishi no people. Unatembea kila mali na kisu. Ombo sikutane na pisto. Nojue
nani wakora.
Ishi no people. Big man Kwaomi ni
respect. Si negotiate utanipa na sita fadhale. Ula pina foreign una nusa foreign. Wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two, jitu, talk is cheap, nas, kwangi cheap, time yangu male. Respect, si negotiate, utanipa na sita fadhale. Pula pina foreign, una nusa foreign, wanajua mini nane. Ladies wanataka tattoo. By round two, jitu, talk is cheap, nas, kwangi cheap, time yangu male.